mulamu wange
Mukama
yankusize
Mukama
byonna
byonna Yesu
njagala nkusize
Mukwano Yesu
njagala nkusize
njagala nkusize
njagala nkusize
Bwendaba ebinyonyi byo mubanga Tebisika tebikungula nayo birisa Ogomuddo gutali ogulabirira Naye ate ez'omuntu gwe watonda byonna mbisinga Katonda wabo bonna abalino mubiri Uli katonda webitonde bonna musi Dala chizude, chizude byonna bisobola Mukama ni byange byonna bisobola
Yesu mulamu wange
Mukama
yankusize
Mukama
byonna
byonna Yesu
njagala nkusize
Mukwano Yesu
njagala nkusize
njagala nkusize
njagala nkusize Yesu
Dala dala Mukama Sobola Mazima dala nchizute obinza Tole meri wa mukama Tole meri wa ngako
Mazima dala mukama obinza
Ndabye banji mukama bawona sirimu Abali nakasa bakujulira Dala dala mukama uli wamanyi mukama owinza
Yesu mulamu wange
Mukama
yankusize
Mukama
byonna
byonna Yesu
njagala nkusize
Mukwano Yesu
njagala nkusize
njagala nkusize
njagala nkusize Yesu
Yesu
Yesu osani dechitibwa Okusinzibwa amatendo Yesu byonna bibyo Kubanga kwayamba Abantu abatalinako ayamba Era buli akwesiga n'asaba essaala Mukama ogiddamu
Abaona puresha bakujulira Abalina sukari nesikosero baona Abali abagumba batalina bana babusa bana Mukama kankusinze
Yesu mulamu wange
Mukama
yankusize
Mukama
byonna
byonna Yesu
njagala nkusize
Mukwano Yesu
njagala nkusize
njagala nkusize
njagala nkusize
Yesu
Yesu